Right, niko Kwale County. Hapa ni Kubo South Ward. Na huu ni mtambo wa Shimba Hills Fruit Processing Plant. Hii area ina produce a lot of fruits. Kuanzia kwa maembe, machungwa, limau, ndimu, passion, all of it, it comes from here. Na ile bei ambayo wakulima wanapewa na hiyo, wananunuliwa hiyo fruits, is a very bad price ambayo iwezi kusaidia mkulima, kwa sababu kitu kama machungwa wanauziwa shilingi moja. Shilingi moja, saa ingine hata shilingi sumuni. One bob for one orange or half a bob, which is 50 cents. Huh? So walitaka sana ikiwanda iweze kukamilika, ili iwe na manufaa kwao, because it has a capacity of producing up to 8,000 liters of juice here. Sasa kuja tuone the 600 million shillings project ambayo imekwama tangu jadi, uncountable years. So I think this is the factory site. Kenya ni nyumbani. Kenya ni home. So fikiria, this is a processing zone. Sijui kama ina mlango. Imefungwa, sio?
Imefungwa kwa kozi
tu. Kwa hivyo imekaa hivi kwa miaka mingapi?
Sasa zinaona tena kama saba. Kienda miaka 10.
Inaelekea miaka 7. Eh, tangu ianzwe. 7 years. Kwa hivyo sasa watu hawana kazi, wakulima hawana kiwanda cha kuprocess fruits.
Machungwa yanaoza kwanza.
Yanaoza?
Shambani.
Zinaozea shambani? Na viongozi wanasema vipi?
Viongozi nikuja, tuna magari na kuangalia na kutoka.
Viongozi na magari hali ya juu.
Eh. Kuangalia kutoka. Hii kabro. Tayari iko paka na shimo. Failure. Hiyo ni failure kabisa hiyo. Hapa kwingine kabro zishatoka.
Ona.
Zingine hazikumaliziwa kama hizi.
Contractor hawafai, hawafai. Failure wa contractor.
Yeah. 600 million shillings. Iko wapi sasa? Ona. This could be of very great benefit. Kwatu wa Shimba Hills and the people of Kwale County. Be a very, very great benefit. Ona sasa. 600 million. 7 years, eh?
Yeah.
Tangu ianze. Sahi ni hall ya mikutano. Sahi wanafanyia mikutano hapa. Wamegeuza, imekuwa sasa hall ya mikutano. It's bad. Let's go to the office. Tangu zijengwe ni hivyo tu. Failure. Hii ni systemic failure hii. Unajua hii ni ushuru ya Wakenya. Nothing. Imefungwa tu. Hai, kwa imewekwa paka AC.
Za mabambo hizi, yole pesa, za marembo hizi. nitachukiwa lakini anyway, nitachukiwa kweli mimi. Nitapigiwa simu jioni lakini sita kujua. Siwataki.
Hii ni kama ilikuwa generator house.
Sasa ndio stima, hii ndio mambo ya stima. Yeye hapo ifacture siku moja hiyo.
Ah, iko paka na solar panels.
Kisima hapo ya kusafisha nini?
Ah, wamevuta maji. Hii ni pipe ya maji.
Ile kisima ile pale ndio the pole
hii hapa.
Eh, na kuna matunda mpaka hapa. Yaani hata zinamea kokoti. Wow. You see? It grows anywhere. Wow. This land is blessed with fruits and beautiful things and sweet things. Ile ni muembe. Ini kama ni borehole walichimba hapa.
Ndio.
Ni borehole hiyo. Eh. Ah! Ay. Very nice. Look. Hmm? Ah, and it's very sweet. Hivo huku, yani, matunda inaweza mea even in the world.
Yeah.
Mpiga picha, waonyeshe hiyo kiwanda vile imekuama. 600 million bob. No? Rotting. Inaoza tu.
Yeah. Bure.
It grows anywhere.
Anywhere,
anywhere and everywhere.
Lakini wanasema ni kampuni Kenya wanawatosheka. Wanyao wanasema waliwekeza pesa. Sasa cha kutupepea lakini sisi hapa tunaga mama yake.
Na hii nini iko hapa?
Ni chana hivi. Halala.
Kuna njia kule. Ni mingi. Na ni mzuri. Tayari hivi huwa tuzipati zikiwa hivi. Zile passion tunapatana nazo sio nzuri hivi. It's very nice and very sweet at the same time. Na nimeona barabara zote huko ni mbaya.
Kwanza paka jua kuna
kianzia side.
Kwanza paka
huko kuna mmoja.
Kwanza MCA paka kwa MP paka kwa gavana hakuna.
Hata pale gavana atusaidia. Lakini huyu MCA mbunge.
MCA.
Hata gavana kidogo gavana atusaidia. Huyo mbunge. Mbunge MCA women rep. Senator kuna kazi. Atafanya haya mabanda mabandani story mabandani
in lodge
kuna watu tunafanya mambo yetu
eh
in lodge
kuna tabanga mambo
squeeze zimekuwa lodging
lodging
imekuwa mahali ya kuvuta bangi na kishash.
60
million
in Kogagani.
Ay, 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 ay. Kali ya bado. Mwale ya dule hilo.
Lodging.
Yule mtu wako na haraka na mleta mwenzaki hapa. Half time. Hey. Hey. Maajabu haya.
Marara. Maana sasa lini kutosha lini kwa mashimo haya? Njia za maji zilini kutosha lini? Wafuriko watakopesha lini?
Sasa sitabomoa nyumba.
Njoo mara mara huku kibana njoo huku mara sasa za waanguku njoo huku. Waanguku huku. Sasa huko kutosha lini huko? Njoo huku angalie shida first kimepeta.
Ai anguka.
Njoo huku vuka hapo chini. Njoo huku bro sasa huko utatengeza lini mpaka kuisha?
So tayari hii itabomoa nyumba. Kwa sababu ni njia ya maji. Ishaikula hapa.
Ishakula tayari ishafika
chini. Piga picha uonyeshe. Unaona tayari inaendelea kubomoka hiyo.
Maana wani kurukishe mimi.
Ngoja. Acha nirudi nyuma. Aya, twende. Ah, wale sio watu wa Nairobi, ni wahuni tu. Kio ishaenda hiyo. Hii ni maji inafanya hivi. Kinyesha. Wa. Hey. Sasa walikuwa naijenga ya maana gani kama hawakutaka isaidie? Kama hawakutaka isaidie wa Kenya wa hapa, ilikuwa na maana gani? Wa. Wa. Maajabu. Wizi wizi bila kazi.